Jealous Dorsa, yeah. Effort. She smiles so good. My static line have to be good. Akangimeli uhamba kuphela. Ngamlandela njenge nightmare. Ngamemeza ngathi dudlu ntombi. Uring uzle nsizifisa ukwazi oh. Suka madoda ukudla kuyadliwa. Kodwa thina siyancintshi. Makabhajilo tiya lami lesilungu. Unobuhle okhanye sebusuka. Promise you lolu suku ngizoloba kwikhalenda. Inhliziyo iyabhakuza ishaya la ibhaka uthando. Ish, lo mntwana kahle kinahlaya. Uhlinile kuphela kodwa lokhu akungithusi. Intombi mayizokoma yenza njalo vele. I'm used to this. Lapho ngimbuka ebusweni uyangithokozisa. Naye umbuka ebusweni Mariyena uthukuthe. Angibuke and athi may you please leave me in peace. Jabuliso kwazuma ethola umshini wakhe. Useyakhuluma kusho ukuthi izinto zizolunga. Ngimamatheke ngizama ukumchama ngesilungu. How could I leave you in peace when I need your whole peace? God is my weakness, you are the type of a creature that I love to marry. 10 cents is my common change forever. I will be singing without you. I'm available to you, you and I through. I will be a passenger, let you drive our relationship to the next phase. I will be like my pay.queen. Queen. I shall it on Bethegwini, I forget jail. It on Bethegwini, I forget jail. Uma iti no, ubengafuna ukushelwa. Ngashela intombi eThekwini ngavuka ejele. Sexual harassment was the case. Shela intombi enkali isidala leso. Ngitshise amagama phela ngilinda impendulo. Uthule nje uthukuthela. Donsa ifoni kwi-pass. Lapho ngomqondo ngithi yes uyawudedela u-crown. Lapho udla indebe zange zansi ubheke ifoni. Ithupa sigijima kwi-keypad. Kwinginoko zefoni lapho akunakile. Ngizonqa usigedle emba wami ufelwe screen. Ngicele inamba kuthatha isikhathi ngisancenga please. Ngezwa ngomsindo we-siren. We amaphoyisa eza ngakithi lapho ngirelaxile. Ivele imiveni yazini. Lo mntwana akhihle esikanandi isililo. Isenzo sakhe qale singidide zife. What going on lapho kungaphi insimbi. Isound like i-clock but i-get down. Iphoyisa lo mlungu kube lo muntu omnyama. Ngabe lithi izandla phezulu. So I got down wakufaka evenini. Zuke ngizwa ukuthi ngenzeni. Masifike e-police station lo mntwana avula ikhala. Sexual harassment attempt and rape. Now I'm behind bars. 15 years in Bogoto, got together all the community. Them support every day in Kantoli. You boycott her, it's voting jail. Voting jail, voting jail. I didn't know that this was so serious.